Oh yes, NPC Online Church, ladies and gentlemen, amanya ze Isaac Katarieva, webali nyo kubera ko ku station ya fe, webali nyo kubangu tadeko, era olunakulwa leo la Sunday, twakamaliza service ya fe, na yera mwabamu, mwamisi nzete mwaze, katika mbabulile cha musubidu, olunakulwa leo musubidu wa magezi, mubie mfuna, I know some of you guys are smart, but muinache mwamisi nze, bubati waze musavise ya leo, wamisi nze chintu chinene nyo na ye chiri okay chiri alright kubanga twaje recording za someone ere genda be playinga ku lunch hour unako olwincha genda beerako era chobokola kiri kimu kyokka kusiga ku MPC na kya MPC radio kakati mnange sawe na session enje tudamu mu program ya fe testimony time tugenda kusoka tujisabire tujitandike obulungi ayi Yesu tukwebaza kulwe ebirungi byotukolera tukwebaza kulwe byonna byojja mu makubo gaffe ebibi byonna byonna byejjamu nebiremu tutuukako webale ne kulwe ebyo ebirungi byoleeta n'ebimu byetulowooza nti birungi n'obijja mu kkubo lyaffe webale nnyo Yesu era tusaba nti ebigendo vamu puroguramu eno biyambe buli omu omulungi ali awuliriza era n'abali ebona ona atasobodde kuwuliriza buba naabisanga webazemu amaanyi saa bino byonna nga mpitya mu linnya lya Yesu abasinga amaanyi amiina kakati munange omulungi awuliriza ali eyo ekisooka ekisookera eddala webale nnyo okuteeka ku NPC Online Church NPC Radio tukwagala nnyo era katusuubire nti wekuumira ku station yaffe buli saawa buli kadde kubanga mmere ya mwoyo oba oliisa mwoyo oba toliisa mubiri. The more you listen is the better you get. Olwaleero tuyina kyanjawulo ku testimony time. Nina mukwano gwange yajjako ko waneno yaliwoko naye akomyewo ayongere atuwa omukisa gwe atuwa atunyumizeeko n'ebintu Mukama byamukoledde n'ebibadde bitambula mu bulamu bwe era ngenda mukkiriza asooke yeyanjule then tweyongereyoko mu program.
Nansanyo mkulu Isaac.
Nange nansanyo kuje tulaba koseba.
Amanya ni tobozi. Nze Moses Mwanguzi.
Mr. Mwanguzi Moses akomyewo. Onako lwali wano lwasemba twafulumya akayimba twakakuba wanena akayimba. Nenza akasinga ofa kwa chalubimba wanga bubiri. Nenzo chimanyi ndozo ukamanyi kenge ndo kugamba. Eh? Okamanya kayimba ako jump and shout okajukira akakayimba nkagala nyo era simanyi kyenyinza kola nga sikakubiddeko muntu nkagala nyo so munango nakola lero Mr. Moses Mwanguzi akomyewo era tugenda ba tukola fena nera naye mbadde nsaba tutandikire mu devotion nga tugenda gikola mu lulimi luzungu sobole okukuuma abaliyo mwenna naffe etukuumire mu devotion eno ekutuusibwako mikono gyaffe abali e UK babaita Grow Faith Company era Grow Faith Company atubeereddewo nnyo naffe wanena atusindikira ebintu ebituzaamu amaanyi naffe wano wetuli ne tusigala nga tuli banywevu ne tusigala nga tetulina kyetutya kakati eyanaku olwaleero ngenda gisoma mu luzungu era tubadde tugisomako waneno ku station bulijjo ya ku overcoming last. Today we are going to learn about cultivating purity from within. Kubanga Bible yetugamba mu Psalms 51 verse 10 nti create in me a clean heart O God, renew a loyal spirit within me. Ate Philippians 4:8 negamba and now dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable, right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. The same by your inspiration, yalereo ya 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Egamba, we destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Abooluganda bawuliriza obubaka obuli mu kino ekintu, or the message in this devotional today, all those readings we've done, the scriptures we've read, is that purity, not just the surface level kind of purity, but the heart level purity that God calls us to, is more than avoiding sinful actions. It's about guarding our intentions, thoughts, and desires. Because let's face it together, the heart is where everything starts. In a world bombarding us with impurity, how do we cultivate this deep down purity? It requires conscious effort and aligning our thoughts with God's truth and standing guard against influences that seek to lead us astray. Paul drops a clue in Philippians chapter 4 verse 8. He urges us to focus our minds on what is true, noble, right, pure, lovely, and admirable. It's like he's saying, hey, don't let your mind wander into dark places. Keep it fixed on the good stuff. By intentionally directing our thoughts towards things that are pleasing to God, we create a mental environment that is conducive to purity. It's not passive, it's proactive. So, we are going to break it down together. Number one, true. Seek only and only the truth. Because God's unchanging word, it filters out the lies that distort reality. And second of all, be noble. One is be true, second be noble. Elevate your thoughts. Dwell on things that honor God and elevate your character. Number three, be right. Choose righteousness. When faced with options, opt for what aligns with God's standards. Number four, be pure. Guard your mental purity. Reject impure thoughts, replace them with thoughts of purity. And number five, be lovely. Appreciate beauty, not just physical beauty, but spiritual and relational beauty as well. And last for today, be admirable. Celebrate excellence. Think about people and actions that inspire you. Because we have the power to control where our minds go. Impure thoughts knock, but we don't have to invite them in. Instead, we take them captive, wrestle them into submission, replace them with thoughts that align with God's word. It's like cleaning out cluttered closets, making space for what truly matters. Here is how. Recognize when impure thoughts creep in. Do not ignore them. Comfort them. Confront them and say, I submit these to Christ. And again you say, not today. Not today, temptation. And replace all of those thoughts with God-honoring thoughts. Meditate on scripture, worship, and gratitude. So today, ladies and gentlemen, we're going to do a little check of the heart. Invite God's light into the dark corners of your heart. Ask Him to reveal anything that does not belong there. As we yield to the Holy Spirit, He helps us recognize and reject impure thoughts. Practice makes progress. So when those thoughts come knocking, let's take them captive and replace them with thoughts that honor God. With this help, with the help of the Lord, we cultivate hearts that are pure and pleasing to Him. And now I'd like to challenge you guys out there. You ask yourself these questions right here. How attentive are you to the purity of your thoughts and intentions, recognizing that they form the foundation of all your actions? Second of all, what influences such media or relationships that are shaping your thought life and contributing either impurity or purity?
To set up your device using a screen reader, turn on narrator by pressing Windows plus Control plus.
In what areas do I need to improve? Where do I struggle the most to maintain purity of heart? And what helps me to take guard against temptation in those areas? How can I proactively renew my mind with God's truth and focus on thoughts that align with His character and will? Am I willing to surrender my desires and impure thoughts to God, inviting His cleansing and transformation in my heart and mind? Just those. Now you pray with me this one prayer, and then we proceed to what we are going for, because we're on testimony time, the devotional just scripting. Tubadde tulina gikolera abantu abali eyo ne katusabe ffenna tumaye tweyongere ne testimony time. Heavenly Father, we come before you with a desire to cultivate purity of heart in every area of our lives. Help us to guard our thoughts and intentions, keeping them aligned with your truth and holiness. Show us any areas where we have allowed impurity to take root, and give us the strength to uproot it by the power of your Spirit. Renew our minds with your word and fill us with your presence, that may we walk in purity and honor you in all that we do. May our hearts be pleasing and offerings to you. Amen. Kakati munango mujawuliriza webale kubera nafe moyo devotional negwanako na ye esawa eno tutanze testimony time era ndi no mukuru Moses Mwanguzi. Moses chichiri chitya.
Okay. Sinde fine.
Chiri steady.
Eh.
Kati obujulizi bwafu nako lwalero. Ogenda tukwatira wakuba kyemanyo ino obujulizi bwitirivu.
Yeah, and you know, geez, Mungi, but on different occasions, Kati, so that could have long bronze, and I, there is this one thing, either this morning I was preaching in church, then I one ambient, coincidentally, I happened to okujukira byenzizem some like several times I've been surviving death.
Yeah.
The devil has been trying to drag me by accidents most of the times, because okubera ngumsota kukulumya naye bera accident.
Eba accident.
God, my
guba gukulumya bulumi.
Like even as an accident, because the Satan had to grant it was a snake.
Anti katiguwa to mani na guguwa gumani.
No,
kati accident you kile vera wedi.
Sudden
accident you vera sudden on both sides. Na guguwa gua kula vene gugamba kamurume. Yeah, the guguwa to gulavi.
So kuhuliza. In fact, this is one of the testimonies. There are so many of them, like you've said before. But so I've been malayo for a time.
Told you that malayo have been.
But this one is binovili so biatags around Okovi Ulida. Kubanga, many walo sing. If there's anybody listening, then Baso will take it and teach you when you say Katunda Manyaba Londeve. No, which you watch. So I tried to do it one time. Charlie Muto, I think like. When my nani mukulu nya was just like 3 years. So right to do about which, you know, my mother and her sister, they were having a conversation, and it had been a while when they were not seeing each other. So this one came in to visit. Kati, as you know, was sinking your mind for a long time before. Like I mean after Kati Mubera Nevyoku Gira Binji.
Mbam Neokunyako Binji.
Kati at that discussion, and you manual Africa to you know Zimita Masanyazi Gamanyoko. So for that time I remember Masanyazi Gari Gavudeko. Kati Gavagamba Banyumia. We're buying a time those Masanyazi Gamba. Kati Zendi Muto. Mpuri anakoe na danyagara kwe waka.
Choka bote bavao.
Karatenga ndi muto ne munju nti ayo tikuli masanyalaze, because I used to have nightmares by then.
Kati omanyi ekisingo tawanya omwana omuto. Enzikizeyo.
Anti.
Obo yagala genda ne bano. Nyingire mwena.
And it was way to pitch dark. Nga tolina kyolaba.
Pitch black.
Kati. That is so bonny when you mean it.
Trust me, it's a gate.
All of a sudden, try to take a veranda. obudde buzibe but there was a moonlight.
Yeah, there was moonlight.
Like at on the veranda wabera ka shade ka roof.
Roof so waka shadow.
Kati ngobugere butadde no hansi. Abanyumia kati a frog. This is why I'm saying it was an accident. A frog was passing by. Chitegeza musota guri gwali kugoba chini
chikere. Gwali kugoba chikere nga waga ya chiria.
Kati chie chikere ni chiskipping chikere changi.
Ne gule kawe chikere cho.
Kati ndozo musota guwari gumazo okubaza
gugutule.
Sorry.
Ne gutula kwa butuze.
Kugwa kubachigere.
Ay.
Kati funny thing is that me nze nagamba chikere. I told my mom chikere chino mi. Kati nga being kirokuwa na hati nomusumbu wawe da kati na aloza ati njagala kenda kweba kaye
njagala kweba
kaye mfune excuses sobolo tutwala anyway never gamba ye tugende nubu msanya zika nizo siga kudaka ni tugenda ni tuweba ka
mwemusota gulungi mwemusota
gulungi mwemukambi nati katona wawakumanyi
wawakumanyi oline wawakumanyi
ate I believe the sala wa msoto but I believe it must be mwemusoto utono mwaka mwemusoto wawakudu kama angu nene tuweba ka echinta asa na inanga tenesi yoku stuke chilo kufuka so kati mama angi ya stuka nga nandira ketara ningina mchinabio lucky enough to find a toilet by then. Kubange jumiaka jiada 1990s eyo. So kati mwenda kusituko kufuka ngukuru kuri kwe gorod.
Straight or so kuimilira.
Ngate kuswearings.
Nga kwazi mbia.
Kati at the back of my mind wajuki gida.
Nti walwe cha mulumye.
Kati anataniko panikinga. Tamani tuwa msota kuwa na mugambi chikiri. Most of the times in our wano mkawicha yuntu ngebio like msota o chikiri wichikuruma. Techisobula kuwa techisobula. Baevela nga witchcraft. Kati ya tani kupani kumengubaru.
Lolo za wali wabasi ndise dogo nerija mchikiri chikulume.
To be honest with you Saddam kutegira chadakao.
To inza tegira.
Erevis gade samanya. Up to date tanyumiza ngana chadako but mchemanyi ni mulamu. So I don't know why I survived. Sima inji vampa, sima inji antu wala. Zao ndo zana fainting, wana collapsing, wachi sima.
Wakolapsinga.
Kati, I survived nara. Chila kupona, ndo zataka na kugira lugero
lukubando weza. Kati, obo busa guandu weza. Walibu mazo kuitamu. Kwe kukulaba kuhalaba, nozirika.
Kandoza ye ya nungusula walumyana she will never tell that story. Vuhu story za yogira tayogira kulugeo nuchila
nikoku. Tayogira koe.
Uwachi che chawa wao.
Sidama in fact wakati yao chamuluma.
Nja kudayo one time zile udifuna chansi mvuzi na yuwa. Che chawa wao msota unabanga tiwambuli na. Kupasi mwanyu wachi. Episode of singe vintuwebimu. Tumara gava kuhongo ndio mtu ayo asigara achogera ko but this time around yete achogera ko updates kanange samanye so that is one testimony that was I think the second time I survived. The first time your story ile ya jinyumi yako ndi na unani chali na wa miezi just months old kati we had an accident we na receive tegera trailer yaje neva kuona yali avuga. By then I know kamoto kawawa kaita ngasane. Kwa wani nga kamoto katatu afiki ya liya kule dani nga mamu afiki ya kabuga kwa tatu afiki ya vila nga msafari. Katine mafu na accidenti mbunarimu. Nenzi sinache na baby. Nebuna. That was the first accident. Hivyo saji tegira nako.
Njoka stani kakwe geza amu.
Katine yobusuta
zumusa. Stani kaloza. Kanda kaja sobola.
So za muzikiri za yomusota na yonjita accident.
Ya accident ya yomusota na yonjita. Zikiri za ilavi kari accident. Na yenge ije muta gulaba ne mugu kuba. Ya accident kubanga kugu wari gulabia.
Kati so yuna yonjita surviving. The third time, this time now nari nze mvuka. Na yine patano wama mkano guangi. Yari close to asoma na yema high school. Kati by then naina katana ndikufuge moto ka these automatic cars. Kati nzenga ndaba wenjivuga mama nyimanyinyo. Meta niko ku overspeeding.
Ngabo jimanyi de.
Kati ngasimanyi like traffic like road traffic nti wano inavuga mpola wano inakola boti katinze nari kuchikuwa ngachi ataka nga ndi mkuvuga like 60 kilometers katinze nganda wanga 60 chitone nyo
kumbe gamba tetu sena mchikumi
kumbe eri yo sitambaka eri mara kati utwari yu like 7 of us to cut the long story short emoto kanegwa ni overturning emirundi esatu winare survive kwa yali genda kwa muka river wano obuntu wa buita ino mu Luganda tubuita kateve
ka quicksand bakaita quicksand nga kali awo ti kali kalinga akakalu na inga woli nyiramu
we bale kati yali genda ejo kati wali watch ht nga chiti kyali miramu takale nga neba chiti Chikibache baita chitrunk.
Chitrunk, ya. Baita chitrunk.
Yewe ya overturninga. Nedamu ne isigama kuchiti yetu.
Ne isigama kuli. Ne wono kuingi da kate.
Atenge zemu yetu deku mipia jayo. Kate ya wono yetu dukamu yetu famu. Na ye that experience, I wuna realizing ati abantu wafa accident wafa na pain. Bafa shock.
Bafa shock.
Kuhanzi na muku overturninga na lisi chateke. Ila weyamalo kutelela. Nenda wama tu chali balamu. Kendo uli yeri wabili waga mufe mwe. Ekena kwato mulilo. Kati ya kukuda wama gezi katina ina sikba uti nge mkute.
By the way. Sweet girl uti teta.
Bintu emu tubi kusamaso na evi ya mkaso. Machas. On the other hand we nzo kuwebi kwa amba gamba. Jate sikba uti nzo kukwata. Nero kinga. Ato jiku jamu bichibichi. Kina hizi sikba uti ye yantasa. Wabulu nafunanga shoku yonge nyweza.
Nyweza
bunyweza. Nyweza bunyweza ana kendo kusia.
Nsigala mkewe.
Nyweza za kumutu. Sina chinaba. Sina chinaba. Yaduma mfuneko wakasi.
Kachi.
But I remember that day. Katuna intandise vio kuna kufanduza ngastani alava intandise.
Nga yagala kutwala.
Nga gamba katuna utamujira kwa.
Agamba utamutwala kati.
Agenda tufukire
chisi. Agenda tufukire chidala. Na hika tela stani chialiati. Omanyi. Bible imu Proverbs gamba. The wicked shall face the judgment they fear. All the consequences they fear, they shall face them. Kati saa weno, akukastani kari mkufacing a consequences. Kari kama nyinti zija. Jono musaja agenda vila musaja wa mukama. Agenda babuli la mchachi. Agenda kakola wati bionna vili mkuja. Kabila bako chimochimu.
Chitufu.
Yeah.
So kati wento. Bwendo, I remember that day nari nsiva. Ne by then nari nsiva na inga vyo kwa lisinaba bite kera. Nga ndi yao, nasiva busivi. Kati, that's how I survived. And I thank God, the 7 of us that we nache tuwaba. Aba alasijia bogi la konyo, evi haliwa kwa atakukuba, bosi walokore. Mbanzo taga la ngelijeni kumpo. Na ye, tebali nache baba. Afuna muna boku. Eyo shoko bichibichi nene bagenda ebali bagenda nokola ne babikola eyo yali third time kati wichala time
bine bisere kama kwagala nnyo
no like since surviving an accident no understand in any way it's one of the wiko njia kose soku babantu accident then of recent ni bade mvuga kapichi nikankuwa nimpita ko ngweri yes afuna
bizu ka accident kakutawanya kati tugenda kasabira tetusobola kwerabira sabira ka accident kubanga kirabika kainawe katudde kabaka kaberi waguru ku mapera nga kakulaba
kakaba uno
unagenda
Yala nali ni mkuba taking moto kaze zinenge just throwing just slowing her down kati buno bupichi fwane wafe ikampala utwara upwazi wagulu zezo zi mu jam zinno kinda kwa kuitira side
so kati jam utankwata
kumbe moto kaze ali zisibi na waru ali mukuvako ade ya branching
ayaya
kati zenaleta bulezi
moveri
tukayo chitufu Psalms 91 verses chiwagamba nti he will put his angels in charge of us.
Amen.
Bainenge bamalaika baje batu kumwa mukubaga yengeri ya sibamu nange ne mpitawo ne nyambuka kafungu kwenda nene sigwa. Ekyo nakyewunya. Abantu ne banyombisa gwe agala kufa. Iga yanga mbwa gweno wiki togenda jisusa.
Yali yalowooza ayogera ne Katonda kwe gamba.
Nze mutima gwange ne ngamba. No weapon formed against me shall
prosper. There is none.
But nze nakimanya omanya Rwanga kakapishina isikamanyi naye omanyi. Experience is the best teacher. Olumu oyita mu experience otandika okuddamu amagezi agagamba katika kankombere mwegendereza
kabavuga bwe bati bavuga nga biri bye navuga njatomera.
Ever since then kati mbadde ndudofuna gundi success of what. So that is my life experience so far. Ebintu byenzijampitamu like one of the gundi testimonies zenina zenda bakatonda za nyamba, but there are so many others. So for this time ndoza shenyezo kuogera ko maybe if I happen to get some other chance, there are testimonies, there are kind of zompamvu ko
mpamvu atenze mpamvu testimony mpamvu zensingo okwagala. Testimony time by the way itandika sawa 12 ezolwegulo negendera ddala mpaka sawa 3 eze sawa zona tosobola kutuweramu obwo bujulizi bwaffe
sobola but
wenyini wetu wetwetaaga we sawa 2 batwagala obujulizi obutiisa kasitaani.
Obujulizi mulina Katonda abadde faithful nnyo bintu bingi byemusema. If I begin my story era nga wogambye even 2 hours might not be enough, just like anybody else out there.
Nekati ndoza tuja kola yolo mu sessions bidie tuwa ulowa ujulizi wa fetu kole 2 hours so that ya bantu wanyumilwa.
So all in all changes kuhisa wa ntikatu unda wali God is too close than even ate like abira so close mbisela vyo kula vyo naku
na dalanga tulimuna kwa abira wo
kwa kwanti tuwela tuli obstructed nebye vizu vyo tuwa tulina ndife tuwa tufokasinze kuchizibu chiolina okusinga katoso alaba Katonda wakati gubero laba ichizibu echonga chinene nenga wela videnti atati singobu nene ali just right ja, beside
atali ya watao bila nawe
atali redo
uzibu tetujukida na vigambo mukama vya tugamba. Tetujukida vigambo vya singa tuvijukida bulisawa singa tetudawone tuwe kubagiza kubuntu obumu
olinganga abadde yo ngampere zora lero. That's not exactly I told them because me my chachi ya fete na makumira nini etandika utandi so tukungana
chachi nene sebo.
Tukungana over tunu but kati this one of the church members, I mean church members are so far kumpi ya familia yangi kati tumade na abana wange ngamba gamba nti emirundi gyonna mbagamba ebintu bino kuba nina scripture gyenkozesa eri mu Hebrews no eri James. I'm not so sure about the chapter. Nenge gamba nti tetubeera bawulize ba kigambo naye tubeere bakozi ba kigambo. Kubanga oyawulira abeera ng'omuntu yeeraba mu ndabirwamu naye wavaawo ne yeerabira ne
wafaanana.
Kati nze abaana bange ntera obbagamba nti si nze Katonda. Nze ndi I'm just a steward. In fact nze mbagamba I don't want even to call me a pastor. Mumpite kuhisi Moses. Kubanga I don't deserve it. Nzi Katonda nkozesa bukozesa nange nyonona. Siri perfect. Sigena kujja no kugambe ndi kola kino. So wemba siriwo. Gwe jangu ze kwogera na Katonda osinze. You concentrate tandiko ku creating atmosphere eya Katonda gogenda okuliriza. Naye kati bo wambi bato. We bajja masanzo lya bukabuka samba kadevi chiji.
Abana balina okubeera abaana.
So kade tabukabwao. Ugamba nende sebo. Olina okubanga buli kiseera wetegeka. Olina okubanga buli kiseera oli ready. Okusisinkana Katonda osikulanga enzi ng'omuntu. So kati na kiki kye mbadengezaako okugamba. Like what? Kyoyogeddeko mwami Isaac nti what was it even nti like
tuwela bide bigambo vya mukama netuda mkwe kubagiza
kati nema gamba all the time badenga nzijamba gamba vintu vino nechi inda ganti mwe vintu vyo mvuguri ila wano but after ne mvira vide temubisa
mavire kawakawe wali ulirida
kati ngampuri ya munda mwenze mbutufu yowa yari Jeremiah yowa yari Ezekiel ya gamba tuwenja garo silika mpuri nango muriro guba gunjo cha munda kati so ya silika mandi no huge kati nanya chempuri ya kusawe gamba gamba nse sawa yon nanya na baji wako kubanga omulimu gwange gunagwa
nze mbaga
video ni manga nze omulimu gwange nekugwa nekonfirmi nanti guwede mba nsaba busabi mukama antwali na iwe nava okitegeeza mu mugendo tandika so mwino kule bintu ubiyige so most of the time twera bila katonda bya abantu gambi like you said ebigambo bya abantu
bya twera bya bisubizo bya ni tudda mu kutya buli kimu
kutya ne twera likirira ebintu
ate twera likira kasitani ke tutandikide
ate iyo sitani che chintu ya chiga
akimanyi tubiyera bila
atukubira nyo mweze mbya anti wabirawo ekintu nopanikinga ne wirabira mfucho kuchukeri katono mugaye mukama wanituise otuti
odate mukutya buti
ndo kata utani kufuna magezi agatari iyo
anti yoga stani ayagalo okolaga magezi go ulira mutwego gakutule muga kutule muga kutuse mbuzibu
kiwe bali so cheche tetina kwera bila tikatonda bila all the time ateka tonda shitufu mulungi my personal experience mu bloko ba mu katonda ebade nungi nyo badenga sitimanyira mba mpandika music mwe music kwenye mpandika wonga omuulira ngobanga like anyway chichirabo kumitani kukogira ku bintu ngebyo osobola okwewunya naye kati abantu tebamanyi kwekiva naye obudde bwenfunye ne katonda nina ebintu bingi byenjize like ngera obagamba nti no tosobola kwerana tosobola kusisinkana katonda nosigala kyekimu
ntayinza
obeera onfuusa ekirala kitonda ekikya
naye munanga omungi awuliriza ndowooza Moses omuwulidde so essaawa eno osobola otutukiira ku WhatsApp yaffe WhatsApp for now osobola otukiira kuyange ne tugatta ku group eya radio group ya NPC radio naye tekenaba musimye nesaawa eri 07633 99917 ziro musanvu mukaga satu satu mwenda 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 emu musanvu woteke namba musimu yo nojisindikira message ku WhatsApp ojja kulaba kakafaananyi kange aiza katalia bazajiriko era ngenda bankuteeka butereva mu group ya fair NPC radio obeerenga okwatagana naffe nga programu zetu akakola gwazifuna kati ngeno testimony time gyendiko n'omukulu Moses ebekutuukako straight musimu yo ogenda bugenzi ku website ya www.npcproduction.com no checking waliwa obu bulaini obu sato buli waguliwa website kameni yako nuka konako niwe no nyajo ya galo genda so genda kushows no labazo nazo na wamu no genda kwa ku testimony time waniwe kumida ku radio page no sigala ku page ya radio yoka ngo kona wanobu kona wali waliza ku live shows waliza ku shows nkade waliza ku shows zetu wakamalo kukula chonacho ya galacho wawe kolera testimony time webera wobuli wiki tutandika sawa 12 na tuka kusawa satu weze chilo na hiyo nakola ilu wade special kubanga omukulu Moses Mwanguzi ya wada ita munga tesimanyi kudebula wendi mufuna ni ngambo wai testimony time akade kanka kwa tide wano tujikole fena era wanava komyeo tuja kuingira mwobo bujulizo buwamvo otherwise kansubira nti kyonna kyonna kyolika ekyokoze ku lunaku lwaleero kikutambulidde bulungi gwali eyo ng'obadogenda mu kibuga tuka bulungi gwavaayo naawe tuka bulungi era naawe yakedde mu kyakyo okusaba wasabye eki watusabiddeko fe abaliye n'abatakumanyi kyonna kyonna kyekiri naye mukama akuwa omukisa era akwongereremu amaanyi kakati Moses wano wetudda tugenda kwogera ku bitone olina ekitone ky'obuyimbi simanyi bitone birala byolina kyemanyi olina ebitone bisuka mu kimu kubanga kizibu nnyo okusanga omuntu ng'alina ekitone kimu kyokka kati nze ebitone ebyange ebirala nabyerabira si kubiera bila mu butamanya bikola na ye kubiera bila mu kugamba anti kati ngenda bimensioninga anti nina kino na kino na kino na kiri ebimu ngenda okukijjukira anti kirone kyange nga kiriko nkikola wenzijjukira nti mpozi ne kino nkimanyo kikola so buyinza bonna bonna buva eri Mukama era ekisa kyonna kiva eri ye ettendo lyonna limuddira ekitiibwa kikye buli kimu kya Mukama buli kimu kya Yesu Kristo era atusobozesa okukola bino ebintu okugulumiza erinnya lye n'okussa obwakabaka bwe buve waggulu mu ggulu eyo gye buli bweyongere wano si kuvaayo kugwayo kwateweza kugwayo naye budde ku nsi ne ku nsi tubeere mu obwo obuwanguzi obubeera mu ggulu nga bwe tulimu ne ku nsi otherwise kansuubire nti yonna yonna gy'oyo oli bulungi gwali eyobeera kyambogo abantu babeera ekibeka kitundu kyawo kinawataka babeera eri ene bayitayo batya wano saidi zeno ngoyise kinawataka awawali mutungo bina saidi zawa wali kitintale abantu be muli mutya paka luzira kazi we muli bulungi abantu be mawoto kati nsaza amazi ngenze eje mawoto mawoto manyiyo tuina peninsula ku Lake Victoria kimanyi ziriko nyingi naye kulike mu mpanvu evida dala mukono nesala neingira mu mazi aga Lake Victoria kati we sigalange jeno mu maso mu Lake Victoria ejate ne yagalo sisinkana luzira kati bobere luzira osalira ku mazi kulyato bobere wano kale ngwa gayitira ku kubo oyitira mukono okutuuka mawoto bayita mawoto landing site kati mawoto mulese mu lwa kuwanga nina muganda wange mukulu wange era tata wange abeereyo abeereyo musajja yawereza eggwanga lye musajja yawereza eggwanga lye bamuyita retired lieutenant Edward Mukasa ndiacha kutumirako nyatero kujani na testimony time ya jakoko ku Voices Beyond na jana tuigirizo oluswahili jana tusomesa wano oluswahili buli mweza aitirawo tukulamusako nyo tukulamusizako nyo mukulu retired lieutenant Edward Mukasa ndiacha kati wenkuma wene nawe wafe na mugongo tuina abantu banji tuina no mukulu Ashraf Katumba na ate kakonyo ayatena ye mugenyi wafe Josephine Namudu na yatero yitira abantu bangi nnyo abajja wano bangi nnyo era nga mwenna Mukama abateekeko omukisa omunene nnyo mwe bale kujja kyalirangako station yaffe mwe bale kujja ne mbeerako nale kujja ne mugabana ebirungi Mukama byatukolera nammwe ne mubeerako nabyo bennyini yetubeera nabyo ne mufuna n'ebirala ebisinga so munnange ne musigala nga muyibalamu mwe wali nyumwe wali eddala okwagala NPC Online Church mwe bali kwagala Yesu kati Mr. Moses akayimba wali akayimba akapyo basoke tudde mu kajambo shout tudde mu kajambo shout okay kajambo shout kanyumira nnyukwa kayimba kanyuvu kalungi nnyo bwimba kwa gospel gye buli eno mu nsi bungi naye akakayimba kanjawulo ekisooka kali groovy kitegeeza nti bana abaana abaagala ebintu ebidduka ebirimu ku mazina amalungi baba bagenda kanyumirwa nga tetunabagenda mu kayimba ka jump and shout akagenda okuyingira nga programu egwako mbadde nsaba soke mbasomereyo ke ebigambo ebizaamu amaanyi manyi munnange Bible eno abamu nga tukula twagirabanganga kitabo just naye Bible manyo manyi ng'oguze esimu kankozesa example yesimu mukabokisi kesimu mbamu akapapula nga kaliko esimu eno gikozese bwoti esimu eno webange eyo kyanyo kola bwoti simu eno webange ganyo okukyajinga kebera wano ne wali naye bw'olaba nga si kyekyo kola bwoti kati Bible ye manyo yaffe abantu okumanya omuntu okumanya ebintu omuntu byalina okukolwa ebirungi muzungu bakiyita kuthrivinga nabeerawo nga bakiyita batya okuthrivinga mu Luganda I am thriving ng'olina obulamu obulungi ennyo
okukulaakulana
katuyite kulaakulana kubanga kigambo Oluganda dictionary y'Oluganda simanyi oba erimu ekigambo thriving naye katugenderaawo kakati munnange ngenda kusomera okuva mu Proverbs oba engero esula ngenda soma ya 15 akanyiriri kenkuleetedde olwaleero ka 7 kagamba nti the lips of the wise give good advice the heart of a fool has none to give akaddako wansi ngenda kakusambulingamu katono naye tumale tuddeyo kukawaggulu ako tukeesigameko akaddako wansi kagamba the Lord detests the sacrifice of the wicked but he delights in the prayers of the upright ekigambo detests kyakozeseza kitegeeza hates the Lord hates the sacrifice of the wicked ng'oli muntu mubi naye nga buli lw'oba omaze okufuna mu bibi byo by'oba okoze ogamba nze kati Katonda kamuweeyo saddaaka anyongera emikisa tebikola tebikola ebyo tebikola simanyi oba tubadde tukimanyi fenna fenna abaliyo n'abalungi abawuliriza naye bw'obanga esente z'owa mukama ozijja mu kibi Bayibuli yino bwegamba simanyi oba nkitegedde bubi kubanga bw'owaayo mu kyaki oba otaddeyo saddaaka yo nga ggwe oba owaddeyo ekiweebwayo kyo mukama akireceivinga akwongera omukisa kati Bayibuli egamba the Lord detests the sacrifice of the wicked but he delights in the prayers of the upright bw'oba nga oli mutereevu nga tokola bintu bikyamu bya kisirusiru mukama esaala yo emusanyusa nnyo buli lw'osaba asanyuka kati nga tetunnabasigala nnyo ku bano abasaddaaka esente y'ekibi eri mukama ne basuubira emikisa katusooke tuddeko baneeno wanino waggulukano akanyiya kasoose nti the lips of the wise give good advice bwe tusooka waggulu wokka nga gw'oli eyo banno bwobaawo amagezi oba amagezi mafu oli mu ssomero muno omuwa amagezi gakufuna boyfriend oli mu ssomero olyawo totereera gwatwala banno okudojinga kiraasi ezi emimwa gyo gy'abasiru kuba teri mumwa gwa mugezi guvaamu kintu kibi advice gyowa abantu olina kubanga nnungi okubeera omuntu omulungi naye advice yo bwebanga eryawo nga mbi ebintu ebyo bitubimanyi fenna fenna nga gwe byogamba banna okukola bibi byokka byobagamba obanyumiza bibi Bayibuli ekuyise fuulu omanyi tetwagala tuyita fulishi abantu buli lwokiwulira ogamba ate onaabadde ki lwaki anvuma obusiru naye Bayibuli egamba nti omumwa gwo oba ogukozesa kwogera bibi nga banna amagezi g'obawa mabi infact kiri we kiti omumwa gwo oba ogukozesa kugaba amagezi mabi oli musiru oli musiru era omusiru nnyo okimanyi mwana gwe Proverbs eno Proverbs ekwata nnyo ebintu bye tumanyi ebyobulamu bwaffe obwa bulijjo n'ekyanjuluza bweti n'ekibikkula kyonna kyonna n'okiraba nga bwe kiri Proverbs eno naddala ku bantu abasiru abantu abatalowooza kye bazzaako tetukyagala kigambo ekyo olaba kisesa kisesa kubanga si kirungi okitegeera si kirungi okubeera omusiru nga gugaba magezi ga kisiru. Anyways, Proverbs 15:18 omanyi ngenda kulonderangamu naye naawe omulungi ali yawuliriza twala yakadde ekigambo kya Mukama okiwulirize, otwale yakadde ekigambo kya Mukama okiyingize mu mutima gwo. Ekigambo kya Mukama ekyo kikulungamye, kikutunuze mu makubo amalungi buli lunaku lw'obulamu bwo. Kakati kenda okuzza ku ka 18 kagamba, a hot tempered person starts fights, a cool tempered person stops them. Ak'ekumi n'omwenda ne kagamba, a lazy person's way is blocked with briars, but the path of the upright is an open highway. Ndoza nako tukalabye, bw'obanga oli munafu ekkubo lyo by nature, sijagamba nti Mukama ajja teekamu, ekkubo lyo by nature libaamu ebintu ebizibu kubanga oli munafu. Kati obunafu bwo gye bukoma okweyongera n'ebibi gye bigenda okweyongera mu kkubo lyo, ebintu ebizibu kati gwe ng'omunafu byonna byonna ojja bibuuka bubuusi, gambe kino kizibu nnyo, siinaago maanyi okiveeko, sirinaago maanyi okiveeko, odde ku kidala. Naye bw'obeera ng'oli mutereevu, ekkubo lyo libeera ggule. Open highway kye kigambo New International Version kyekozesa, open highway ng'ovuga buvuzi kugenda, ng'ovuga buvuzi kugenda. Anyway, nga tetweyongeddeyo nnyo, kankukasoke ngendere ku ka 20 ka verse 20 kubanga kalungi nnyo, tukadigesting in a few then tube nga tweyongerayo. Akabiri kagamba, kanyiyi akabiri kagamba, sensible children bring joy to their father, foolish children despise their mother. Ndoza ekyo tukitegedde, abaana abagezigezi baleeta essanyu eri kitaabwe, naye omwana omusiru, abaana abasiru, abaana abasiru okimanyi kisesa n'okusesa omwana omusiru anyooma maama we. Bible bw'egamba amuvumaganya. Anyways, obunyiriri obuli mu Bible obuzaamu amaanyi buyitirivu bungi nnyo n'obuzaamu amagezi, okitegeera, n'obuzaamu amagezi bungi. Naye eno katisembeyo ne kano akabiri mu olumu kagamba, foolishness brings joy to those with no sense. Ndi obusirusiru buleeta essanyu eri abo abatalina magezi mu mitwe gyabwe, okitegedde. Nene kengeyo ne kagamba, a sensible person stays on the right path. Nti omuntu alinamu amagezi asigala ku kkubo eddungamu, kkubo eddungi lyasigalako talivaako. Yes, naye omusirusiru asanyukira ebintu eby'ekisiru, kyetegereza. So munnange omulungi ali yawuliriza, olina ekyokusalawo, olina ekyokusalawo. Eggulu lya bwereere ne geyena ya bwereere.
Gwasalawo
gyolaga. Ate ekisese ekirala, ne mugeyena nno teri agenda kusika mukono akuyingizeyo ku mpaka. By'okola gwe nga gwe bye bijja okusitula bikutwale mu geyena nga teri akutteko, naye bijja bba bizitowa ekimala. Ezo njegere, ebintu byesibyeko by'otata njegere, era gwe olowooza oli free, olowooza olina ebbeetu okola ky'oyagala, naye oliko enjegere. Ate ebyo byennyini by'osinga okwagala ze njegere zikukutte zikutwala mu geyena. Ziri ku magulu, mu kiwato, mbulago ozina mbulago na eto zitaba nene mbulago atezigenda kutaka woli zikwatide mu kifecho cholimu awe nyini woli enjegereze ebye bintu byo yagali nyokola byo tata wezikwatide kubya mwaka fananyi nga ekifo kyoyimiridde mu olina olujegere lukutte mu kiwato balukubyemu emisumaali luli wansi kuwoyimiridde ne bw'otambula osika busisi n'okomawo olinga mbuzi eri ku muguwa naye nga lujegere kati olina lumu ku magulu olina olulala ku kiwato olulala luli mu bulago olulala lukutte mikono tegyetaaya naye nga kibi kyokka kyekikutte. Ekibi ekyo osobola okirwanyisa gwe nga gwe oba n'okireka nekikutwala mu geena kati okusalawo okubeera gy'oli era ky'ova olaba n'enjiri bweti bw'eri enjiri ejja kulaga mazima si kuwalabula kutwala ku mazima singa enjiri yakuwalabula kutwala bantu singa chaachi zaffe zijjula kuba twandizenga tuyina kibooko n'emiguwa nga batayagala genda tukusiba emikono netukuba emigwa netukutwala mu kyaki naye kiri bwe kiti lwakubanga okusalawo okuva gy'oli mu mutima gwo kiri bwe kiti lwakubanga okusalawo gw'alina okukola gw'alina okugamba nze ngenda genda mu ggulu gw'alina okugamba nze ngenda kukola birungi gwalina okugamba nze ngenda kukola bintu bya Mukama gwalina okugamba nze nja kwagala baliraanwa bange gwe kennyini gwalina okugamba nze nja kweyagala sigenda kwetuusaako bibi sigenda kukola bintu bibi omubiri gwange yiikaalu ya Mukama era sijja bakiyita ku abusinga mu luzungu sijja gityoboola yiikaalu ya Mukama sigenda gityoboola ngenda beera n'empisa kubanga njagala genda mu ggulu ewalungi sagala genda mugenda muliro ogutagwawo sessioni eno nungi nnyo era ebadde nungi nnyo zenyumidde nnyo kubanga zizemu n'enkusanga mulungi gwe mulungi gwe lwasemba okwogeramuko waneno ku station still nabyali birungi nnyo naye ebyaleero ate bisuseewo bibadde birungi nnyo kakati ngenda kusaba obeeko nekyobagamba abalungi abawuliriza obaweeyo ekigambo ekigumivu ekigenda okubakumiramu eno wiiki gye bagendamu kubanga eno wiiki egenda beera mpanvu muko faabawana abaana baffe bafunye visitation day era kati kyemanyi bonnabonna baloodi bonnabonna baloodi era ne bawala bange bazze kunkyalirako wano mu studio naye kirabika balina bye baagala okunyonooneramu nga bampa ebyokulya ebingi temumpa byakulya bingi baanamwe bwe nzikutte ennyo sikola bulungi ku rediyo ebyokulya mumpe bitonotono mumbalirire give me like a child give small don't give too much yes nenga mbaganya mwena mwena abalungi abawuliriza era NPC radio tusinziira wanene Namugongo bayitawe w'omuzungu tuyina primary Samaritan primary school netubeera ne kindergarten Samaritan kindergarten netubeera ne secondary school bagiyita Namugongo secondary vocational school era tusomesa ebyamasanyalaze netugendakoko mu byokuzimba tusomesa okutunga ebyenviiri netubisomesa tusomesa videography kwegamba omwana agenda ovaawo kataviriddeemu awo okugyako ng'alinga nze bwe nali mu ssomero nze najja wano mu ssomero nga ndabira ddala ebya vocation okumala budde bwange nze nali nsomera wano naye vocation nga ndabira ddala sijja kwesangayo eyo and of which singa nakola vocation nandibadde nina skills ezeeyongerako additional skills naye saasobola zifuna lwakubanga adolescence eyo ne teenage age yanyingiramu ne ngamba nze kati bwe sibeera mu bali abakola vocation ekisooka ngendabeera ne free time nga buli bakola vocation mba sirina kyenkola ekyokubiri njabba nina eddembe nga sisomaasoma buli ssaawa naye yali nsobisa omunange omunjawuliza kotadde n'abazadde abali eyo nga gwe mwana wali ku NSVS tomukkiriza kuva wano nga talina vocation gy'akoze ogwo mukisa baagusudde ate nekosezinnungi nekosezinnungi so munange naawe kubiriza abaana abaana betanira ebintu bino omwana wajja ku ssomero tomuganya kuvaawo nga tasomye vocation yaddeemu afuneyo vocation emu gy'asoma asobola okuvaawo nga naye asobola okweyamba n'ayamba n'abamwetoolodde nga tali dipenda nti omanyi bw'ova mu ssomero nga tosomye bulungi osigala oli mwana muto osigala oli mwana muto paka mu myaka gyo ey'asatu nga tolina bazadde bagoba mu nnyumba kuba tulina ffe abamu abazadde abatasobola kuganya kubeera mu nnyumba paka ku myaka abiri oba olina ogifuluma kati waliwo abo abazadde abamala munange n'akuleka kati bw'obeera ng'olina omukisa olina bazaddewo bali abakuleka nga tewasoma vocational n'ebyo wali ku secondary wali tobisoma bulungi ojja tuuka mu myaka asatu ng'olinga mwana muto kubanga tolina mpapula zikuwa mulimu mulungi olowoleza mu mikisa abaana abato bye bakola era ojja beerawo nga tolina nnyumba ng'obeera wa maamawo na taatawo obeeraawo bakukoowe naye nga tebalina ngeri gye basobola kugamba nti mwana gwe twakukooye kubanga bakutiiririra bakuleke obeeraawo God forbid bave ku nsi eno olyoke okitegeere nti wali olina okusoma osobole okwebeereramu era awo ekijja bbanga kikusigalidde kola mirimu mizibu kubaawo bw'oba muwala n'oteesanga mu bbaala ojja kwetunda God forbid oba okola ekintu ekirala ekibi so munnange omwana omutaali eyo osigala mu ssomero soma nnyo towuliriza bano abali wano bye bakugamba biveeko biviireko ddala obwongo bwo bujjeeyo tobawa birowoozo soma buli lunaku soma ate yita ati Namugongo Pentecostal Church wetusinziira we are community based church loved by the Father God we seek him to know him enjoy him and love him making his mighty loving saving and healing presence known to our community and the nation tukwagala nnyo era tukwagaliza birungi byerere tubeerawo ne cells oba obubondo bwaffe mutukwatagania naye tusinza mukama ne tukola fellowship ne twetegeera n'okwetegeera ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe ne tusobola n'osigala wamu nga church obubondo obwo obubeerawo ku mande wabeerayo kamu kabeera wanene mu children's welfare mission munda akookubiri kabeerawo ku lunaku olwokusatu wali ensasa abantu b'ensasa wabeerayo akabondo ewa Mr. Bogere era nawo abantu basisinkanirawo ne banyumyanyumyamu ne bamanya n'ekiddako mu maaso awo akabondo akalala akokusatu kabeera Nabusugwe ewa Pastor Senyange Francis ako nako tukwataganirayo ne tumanya biki bye tulina okukola okubeerawo nga tuli basanyufu mu nzikiriza yaffe mutukiriza mu Kristo akabondo akalala akasembayo mu wiiki era nako ka lwakutaano kabeera wali ejjanda atabeera mu bitundu by'ejjanda nga Mr. Moses kabeera sayidi zaawo nga kalongooti sayidi zaawo nga kalongooti omwami bamuyita Mr. Mudima Jackson yakyaza akabonda ako. Era kabeerawo buli lwakutaano. So okubirizibwa munaye ali eyo, oba osubiddwa saavisi ya leero tofaayo. Si kinene nnyo, ojja gisanga ku npcproductions.com/shows. Era bw'oba ng'oyagala okukwatagana n'akabonda akaddako, olemu essubwa birungi ebikajjiramu. Ku Monday bw'oba oli kumpi ne Children's Welfare Mission, ku lunaku lwa Monday enkya olwa bbalaza, soolo oyitirawo 10:00 paka 1:00 tubeerawo ffenna. Bw'oba obeera mu bitundu by'ensasa, oba Mr. Bogere decent, naye kabeerayo akabonda akalala. Ate bw'oba obeera Nabusugwe, kabondo ka Mr. Seyipasa Senyange kabeerayo ye Nabusugwe, era nawe tukwataganirawo. Gwe ali Namugongo, osobola okunnoonyaako bano ogenda ejjanda ku lwokutaano, oba n'okubirako ku 076333917 0736399 ne tusobola okwatagana akabondo kaffe n'okabeeramu. Ffenna ne tuganyirwa mu birungi bya Yesu byatulekera waneeno byatuwa. Otherwise session ebadde nungi nnyo, enyumya ennyonja kiddamu. Session ya leero ebadde nungi nnyo, naye okujjako nga Pastor Moses Muwanguzi alina kyagenda otunyumizayo ekirala, naye nga nandisabye tugikomyawo
tudemu
tusinkana omulundi oguddako.
Olina kyewaŋŋambye waŋŋambye kiki kyenyinza okubalekera
akatale ke kaako?
So bonna abali abatuwuliriza, nze kyenyinza obagamba kiri actually mu Isaiah chapter 55:6. Obudde buweddeyo, tutandike okudda eri Katonda nga kyansi ekyaliwo. Katonda twagala,
omanyi waliwo abalowooza bakyalina obudde?
Tebuliyo, buwedde.
Balowooza balina obudde kubina ebintu ebijja bibeerawo mu nsi byonna byonna tebabiraba.
Tebuliwo, era nze ndowooza tuli ba mukisa nnyo. Kale nze ndi wa mukisa nnyo kuba nti nalokoka mu biseera bwe biti.
Nange ndi wa mukisa okuba nga nalokoka nga nkyali mu luvubuka muto.
Kubanga singa saategeera nali ŋŋenda.
Kyogereko.
Kubanga olaba nti nategeera mu kaseera akasemberayo ddala entandika okukyusa. So Isaiah mu Luganda ye Isaiah 55 mu Luganda, abamanyi Oluganda agamba oluva ku nnyo lw'omukaaga nti munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, mumukabiire nga bw'akyali okumpi. Kati oba 7 eyina ebintu byeyogera ebikulu. Agamba nti omubi aleka ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleka ebirowoozo bye.
Amiina.
Era akomewo eri Mukama naye anaamusaasira.
Amiina.
Adde eri Katonda waffe kubanga asonyiyira ddala
nnyo. Asonyiyira ddala. Kakati nzikiriza nkasomeko mu luzungu kuba kalungi nnyo. Kagamba, seek the Lord while you can find him. Call on him now while he is near. Let the wicked change their ways and banish the very thought of doing wrong. Let them turn to the Lord that he may have mercy on them. Yes, turn to our God for he will forgive generously.
So kati ali eyo yonna ndowooza kyo temuli mu kigamba nti gw'omubbi tojja, gw'omwezi tojja, yagamba ffenna
kyonna ky'oli jangu.
Tugaana, tuwesibira eyo mu mbeera. Waliwo enjiri oba njiri, anyway, bigambo by'abantu nti emirembe kigenda kujja biki. Let me tell you people, bw'oba osomye bulungi ebyawandiikibwa bwe tulaga tewakyali
emirembe.
Emirembe manyoomu manyi gimu egyo, era kye kimuyisa Prince of Peace.
Yes.
Yesu gy'agaba
nti nyinza okuba
nga sirina bugagga ninga emirembe njirina,
naye ate kyawandiikibwa nti kwolwo olunaku agenda kujja nga tazze kola kirala, tazze kufiirira muntu yenna. Aze kulamula.
Aze kujanga mulamuzi.
Ebirungi biri waawo maaso.
Ndaba yo. Mm. As a matter of the fact, into the new world order, the Antichrist again attend kufuga.
Yeah, no, no. Mm. See, it's not a question of agenda.
Mm. It's already.
If I check for you the internet right now, they are about more than four characters who are thought to be Antichrist. Mm. More than four. Ataba singa bakola ne nezi protests. Mu UK ni wadane kumakuo baina na bawagizi baina neche baita religion omu yeita successor wa Pope yeita successor wa Jesus Christ yeita yise bintu bingi. So Antichrist already mwalimu environment wovu adolovos anti China obudde
kati ani Satan ye prince wa chizikiza kati Jesus ye prince wa peace kati lowoza mu omulangira w'ekizikiza waba yafuga ensi emirembe kigenda kuvaawo
emirembe gyogamba mbu wali emirembe
maseeyo abantu baluuza nti okuba nesente gyemirembe tekuba obaana abawala abangi si kyekyo emirembe meera Kristu Mukama waffe emirembe yagituwa mu ngeri ng'omuntu ali mu mbeera naye ng'alina
emirembe
gyemirembe gyemmanyi so twetereeze bana nze nkugamba ebigambo bino tuyagala kusubwa ggulu ate toyagala genda mugeyeena ekikwetera ekyo lwa nsonga nti tomanyi naye singa obadde omanyi nze obujuzi bwenna nga bwetugambye nti buwanvu tuwetandika okubira ebimu tetwagala nabyogera lwa nsonga nti yesu yansisa alina which scripture is it wagamba era neero mbadde nkyongerako mu kyaki nti John the Baptist yajja nga ali anzige ng'anywa na honey ne bagamba sima oba yaliko ki ganate yiwe yajja ng'agoba emizi ne bagamba bwaliko omwoyo gwa Beelzebuli kati naye nababuuza kati mu abaana we bali gigoba ku bwani kati abantu lwaliro mujja n'ekintu oba kiri strange gye bali bakiwamu
stanbakiwastanbagamba
oyo
ekintu bwe kiba kirungi nga tebakimanyiira bakiwa stan
so katulwairo ujja n'ogamba nti wali dembe bajja bo baddeeku
bobalaba waliwo emirembe banywa omwenge ne baddako eno ne bakolako kiri ne babeerako n'abawala ne baddako eno egyo mirembe gyawe bagiraba
kwabba ekyo kyebaagala naye ate ebyo bitutwala mu kuzikirira bannange geena tebagikolera bantu geena bagikolera sitaani ate emugwana ku fujjo lyakoze bantu bameka abafudde bantu bameka babonaabona like ye yakkiriza ye accepted his fate
ne kati ayagala genda yonna mwe
akutwala kwa kulimbalimba akutwala yo gwe toyina kubeera
ogenda obeereyo naye
era bo batuyita basomanja nti stupid humans mbu tukkiriza ne even a little lie tukkiriza n'akalimba akatono naye nga kinnuma nti fe ensi bagituwa kugifuga ate fe tuli basika bannaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo wetumukiza n'ekinnuma okuba nate sitaani atufuga eyaffe ate naaba nga atufugira mu buntu obutaliimu
sente
butufu kiruma era ndoza Katonda watula yo n'alaba abantu be infact waliwo scripti zi Jeremiah chapter 4 verses oba yinza okuba 48 oba 20 I'm not so sure about naye agamba nti oluganda lukijjayo naye rogerawo bintu abaana bange bisima bwemekulu ebyabaana
olaba amazima gennyini ago ge mazima kyova olaba gawulika bubi
ati abaana bange sima infact Uganda yegamba nti bibowongola ebyabaana bangu okukola ekibi naye ate balisito nnyo mukukola ekituufu kati awo wekituuka nti omuntu bakuteereddewo esiwaani ya piraawo mwane chicken nebwai nokukira akawunga n'ebyaga nondawo akawunga
nogambazenjagala bijanjaalo
kakati so ekiseera kye kino Kristu tumulina wabwereere as simple as kwatula bwatu zino okkiriza naye
nogamba nze ndi mwana wa Katonda kimala
nakuyamba nakulokola togenda you don't labor era ye kennyini agamba mujejeni mwenabazitobereddwa naye bannaye simanyulwa kikizibu nnyo Katonda atusaasire Katonda atusaasire so bw'obanga owulira ebigambo bino bireme koma bukomi nga oba emboozi niyo bya ddala kyusa komawo it is never too late Katonda atuwadde obudde bungi okukyusa ate buli omu amuwadde obudde obumala nagwe batannaba kuzaala senga azaalibwa n'abeerawo balina obudde bwe
bamuwaobudde
kati so tulina okuddayo naye nze kuba omu ku bujuizi era bwe nagabanye nammwe
ubukirizo watukirizanze sawa nagira abako kubere sawa bagira ba mugulu ne bagira ba mugena ne wano kunsi nenze okusinzira kuchenala it is a wall clock nga kawa clock katunde mu 12 nga ka minute hand sorry kaise our clock ka our hand
achichimu tukalabye tukategede
kati minute hand ngeri kumpi enato tukamase kati ga 1 netu nengeri just
united
ya wija kati ili sawa Jesus ajogera ku mafifu ntuti teri amanyi sawa kujibaleyo kabe malaika kabereye okujeko katonda ekyamazima kitufu kuba olaba eri sawa nze kinalaba mu budde bubweddeyo nini unyenti na kati tu kyalwo kyovola abantu tebakkiriza baweza mbu mubete biriyo gundi ajana myaka 12 gise batu gama mwezi banda yo olaba eri sawa nze nalaba eri sawa ntandika okupanikinga ngandu buzuba oba kigenda bawo
nkya
nitandika okutya nokukola ebibye
bisere fe human beings reality ya fe jukira ye bisibo ebisibo bya fe bisibo bya fe byonna second emu eri mukama kimanya ekyo
ndekipiti gundi ya chogira kupo
yes, ebisibo vya febio nasi manya miaka chikumi miaka lukumi miaka emeka seke mbienti wamu kama chovula besawe yediwezo
ili hau ulevi delanga
ulaba kuhu manjite tambu
in fact muvisio ne wacha isho tuwa visio neze na nzijukia na gamba timekeeper just was gedida washituku wakani netugeda kai wambi na wera msajio gundaraba timekeeper sija kugamba mbo wa yali Yesu wa yali kisimanyi nenga yali muntu mu vision yali muntu nganze nga ne time keeper ngalori ya kuba kati nangamba ngola ba ino ebunyini ke nangamba tuso akulinda ko bandu kwa bala bali bachali mu bibina nangamba dachika wacha bule dachika linda ko ne bano banno bamalo kusoma nga yaka basoke bamaliyo mwane dachike sigadeyo chekeza kukugamba ati nazaliddwa leero bamuwadde obudde obumala okutereeza kati obuzibu obuva tetugenda bana excuse ku lunaku lw'omusango nti ogenda tuuka wali nga mutuufu tolina kyebakulekeddeyo kwewozaako
nabadde n'akajja
kati so kyuka obudde obulina
kyukabereka
bakuvuma obusiruka bakuvuma ekigwo kyuka ate ebiseera ebisinga awo bwe tumala okyuka nze onatandike waffe banvuma nnyo naddala sogera obi taata wange yanvumanga nnyo nkuba ye nakati bulokole ngagamba ndi musiru ndi musiru kati nga binyiza tusa katonda we yangamba ate neetondere taata wange kati ze katonda wulayi nansobera asakanenebuzakanone musajja gera mwetondera ki nina mugamba
ate nga yampisa omusiru kulokola ekirungi
as a matter of the fact nze nali musibye ku mutima kubanga by the way okukyawa kikusiba in other words kyobola katonda agamba oba tonna bakusonyiwa naye tasobola kusonyiwa so kati nali namusiba ku mutima nga ate ekisinga okuba ekibi nga simulaga nga tunyumya nenyogera naye nga simuwagala kasimuwagala gabanaero gayi ku bintu byempisa emu nenkyuka nenabikuba ettuufu naye munange to cut the long story short nakyuka katonda yankyusa ebikolwa ne bikyuka kati taata wange ate nze gwe yali avuma omusiru ate kati nze mugezi nze mwana kati ebigambo byakyuka so singa nakola nga nze we nayagala nti ndiba munyigire muddemu bubi biki biki osanga taata wange teyanditegedde maanyi gali mu katonda nze nkimanyi yadde takkiriza naye mulimu kati byalaba among all his children bonna nze ndi wanjawulo ekyo seewaana akimanyi n'abalala bakimanyi kati takyalina nangeri gyayinza kyewalamu kuba buli wadda buli gyadda sayidi zonna gyaddanga n'ayogera wa Moses bonna bamugambirawo aa tolina kyotugamba ku oyo mwana kati naye akiraba so kati so tukomewo katonda atuyambe katonda tali waneno just kututulugunya bich ayagala tuyamba buyambi atufuule kyo twali tulina okuba kikitwogeddeko nti tulina babafuzi twanwadde tweyagalira bana erowooza musenga ensi yona aleeta erokose neetegeera katonda sitaani yandibadde talina kifoomu
yandibadde munafu
twandibadde tunyumirwa
naye ka sitaani tukawadde amaanyi mangi
fe tumuwadde amaanyi kubanga tukola byayagala tufugira mu bintu ebyo eno leka nkomaawo sijja kutwala budde bungi
ekiri okay tujja kumuona omulundi omulala Mr. Moses Muwanguzi
agenda bakoma watu saliko ngenjogera ina kuzuno kuigamba ati atusalako tuongere tunyumyemu kubanga ibirungi ebiri mbulamu bwe ate bivawa mukama bingi nyo 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 tetuinza bima leo na kulwa lero na ye tujafuna yakada kalala tude mtunyumye ko na ye amanya nze aiza katalia biranga nina saba Moses ye nyinyi omugenyi wa fatuwe esale galao
chikuru nyinyi chikusibula kai bana ikatusabe kitafe katondo we kisatu kwebaza rakasera kanu kisobe bafuna ne chikamo chitugaba nyiko amunga bo Luganda
amen
ekigambo kyo mere ya moyo tukusaba simanyi simanyi cho yagara ne ngagubo yagara chikwebo chikolebwa mufi wabla tulongo sembibi ya febe nanga webili gwinga olaba kubanga nga Daudi ya wandika mshitabu cha Zaburi 119 binti anayo inzo kumanya ebibibi tulongo sembibi ya tukusikidua ichitafe tuagala kutambla na mle nafe tukuagala nete tukutegera era banji nyabali yeyo katiba naba kutegera chitu wale chisacho chitu wale moyo wa magezi spirit of discernment ukutuwa uyano kutegera kubanga kura fete tusobola mkweba za kura Mr. Isaac ne kura radio ne like kubanga abantu bayambibwa kuita mbujulizi ne programs ndarezi mauso kusaba ekitangu wa blessing abundantly era imukamo yongere okugazia gazia abantu abalala abali basobola okulira ku bintu moments ngazi nosanga bisobola kisobola mu wabo tusiringa obujulizi msai gwa Yesu Kristo na fetoyo kwa msai gwa Yesu Kristo gwe yatulese nga tujja mukama tukusabira otuzeyo so tukulembere nga raging fire sobola okwangula enkwezo mu bizo na enyoli kulumizibwe muli nyira Yesu Kristo mulokozi wa fetu sabye
amina webale nyo mukulu Moses manguziwe esale nunje nyo era nga tetumaze budde bungi nnyo nda kusaba tukkirize tugende programu eno egenda sigalako ku website ya fmpcproductions.com/testimonytime genda bera ku musobo giwuliriza era kwagaliza birungi byerere kuliko ne programs nyinyi nnyo ku website era so giyita itamu n'ogiraba obosa okuteekako live show nawuliriza ekinaba kigenda mu maaso waneno mu studio yaffe tukwagala nnyo era bera bulungi weraba.